I love Fox 40. It's the realest, baby.
I'm back in the building. No competition, no, I'm no, on my level. Eva Sima, yeah boy, let's go.
Baba nbona valiri kakwa ufela linzi fela ande kuyaka life. Kari mwendi kiluna baba ikola nikuno wona lipasi munati. Haba zivize nifesi nani kuno shwa kulila mahala busihu. Kari kaniwa kambo vashwela vasariva nana inge kiri kuhu. Nila under pressure na
I can't believe umomu seliku nisiela. Tinako kaofela niswalelela kulila. Nikaina fafasi kukala kumi upula. Minano fulu fulu ni vata ni kukula. Balika ni waka batimela mwa wanana. Nivoni utimezi kono pilu isahana. Nitifela nani nila under pressure. Kona umbo na foku muni yanga wa Malaysia. Musikali kulikilu na lusama. Mapresha fulu fulu kwa litiona asama. Balika ni muni sile mwa bulutu. Kusa mipumani kutwa ingea ni mutu na.
Baba nbona valiri kakwa ufela linzi fela ande kuyaka life. Kari mwendi kiluna baba ikola nikuno wona lipasi munati. Haba zivize nifesi nani kuno shwa kulila mahala busihu. Kari kaniwa kambo vashwela vasariva nana inge kiri kuhu. Nila under pressure na nila under pressure na.
Kantikola swali vafelela kikai. Masili mwoni kane nililoka babakai. Mama pressure keni katala kuno zuma kwai. Muzini mwoni kupila ndea nitamata.
Yelu katana
kuya kwa malilo kuya kwa ma.
Kere lunyi
kuno bulu kateili kuno bulu.
Yelu katana
kuno lilo kateili kuno lilo.
Kere lunyi
kuya kwa meto taiti kuya kwa ma.
Lifu oh. Pushimbile vali kwa mipo ile kai. Oh.
Kaufela linzi fela ande kuyaka life. Kari mwendi kiluna baba ikola nikuno wona lipasi munati. Haba zivize nifesi nani kuno shwa kulila mahala busihu. Kari kaniwa kambo vashwela vasariva nana inge kiri kuhu. Nila under pressure na.
Under pressure, under pressure.
Nila under pressure na.
Under pressure, under pressure. No competition, I'm on my level. Ever. Yes, yes. R.I.P. mupumule kakozo. Kusamipu mafela muni siyezi lipuzo. Kuliko muile mina kikakai. Kusamipu mafela muni felize butali. Anyway, kilitu kiso za Jehovah. Na nilino zifela, hakuna zeniziva. Nitifela muni siyezi magaps. Imane haka kwa la ye musi ile magaps. Yoti wali kwalite maluko kopana. Nisamila tape musali wabona. Mwenze muni tusa moni mwale. Kono laka chenumina kuti muni sile.
Baba nbona valiri kaka ufela linzi fela ande kuyaka life. Kari mwendi kiluna baba ikola nikuno wona lipasi munati. Haba zivize nifesi nani kuno shwa kulila mahala busihu. Kari kaniwa kambo vashwela vasariva nana inge kiri kuhu.
The big boss, Mr. Kalumba. Ama jumbo achikatia. Jemuke moka. GBM style is gotcha. I got you. Uncle Benja. R.I.P. Remy Jizzo. Apel. Harriet. God swag in the building.